Kuze pata gonga shot Wape na post Kimili ya kujenga nunu mabati ya kukate uson Ukizi pata futa phone Wape na post Wakimili ya kujenga nunu mabati ya kukate uson Bora nipange, nipange Alafu pesa ngu nichange Nivute kagari nitambe Nipani fulu walithange Bora nipange, nipange Alafu pesa ngu nichange Nivute kagari nitambe Nipani fulu walithange Bora nipange
Usinzeshe, usinzeshe Usinzeshe, usinzeshe
Yeah.